imesema sita nyamaza tena. Imesema niseme, imesema nionge.
Watoto walaba kwa bure vijijini mashambani, watoto wakiume na kike wanabakwa. Wakisema wanaambiwa shut up, hawawezi kujisemea. Ndiposa tunasema kwa ajili yao, kwa ajili yao. Watoto wanabakwa bure, tuwatete watoto, watoto, watoto.
Wanalia sana watoto, wanabakwa kila mahali, lazima tuseme kwa ajili yao. Wanalia sana
watoto, wanalia watoto, wanabakwa. Let's stop sexual violence. Watoto wanalia watoto, wanabakwa. Let's stop sexual
Jodalawa yewinya bendunge yonenye tindo mwanyo logena pwa to bendunge yo nenye tindo niratiro jombo koko nyitindo yemenega jomo kori embedala to jomo kosando giya sanda. Chimkure kendi uroka kiketo gimagi jomatimo magin
meregi
jomatimo magin
uwetegi
jomatimo magin
munegi
loruru nyasaye mano mi unyitindo.
Tini wabe didi kwa mzinyi mzinyi na wamu wabe bonya huu niwe ni mwabu nabeke apa nabeke mwababa na chakueresha maeresho aga msie kaunga iza mie pepora makakala nirike mie kabisa sikire nyi mzinyi mzinyi msie malao haga na bandu bikaenda kwa chifu habenyamilwa chuku bandu bamu babefunya magome kunyamisha bana bisedede
watoto wanalia watoto wanabaka.
Sikilize tusaidiane, tuseme kwa ajili ya watoto, tusinyamaze, tusinyamaze, tuseme kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya watoto, tuseme sote tuungane, tutete watoto, tuseme sote tuungane.
tuseme kwa ajili yao.
Stop sexual violence.
Be the voice of the children. Amplify their cry, their agony, their pain. Stop sexual violence. Accept not bribes, tokens, and such for silence. Speak out.